waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Jumca wanaagsan, kulanti wacan, meel aad naga dhageysanaysaan ba. Ka hor intaanan bilaabinna, waxaan jeclahay inaan garoo dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aynu maanta ku kulmayno. Waxaan sidoo kale jeclahay in aan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idin ka soo baaqaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa jimce ay taariikhdu tahay 6 February 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah IVF ama bacrinta ugxanta ee shaybaarka lagu sameeyo, qofkii u baahani maxay tahay inuu ogaado, fayras halis ah oo ka dilaacday dalka India, iyo walwal laga qabo wax ka ogow warkii Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese qodobada warka Australia iyo caalamka iyaguna waxaa ka mid ah: Guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Australia oo sheegtay in heerka sicir bararku uu hoos u dhici doono marka la gaadho ama ilaa inta ka horeysa 2028. Guddoomiyaha xisbiga Labourka oo ka digay xoogaysiga xisbiga One Nation, Indonesia iyo Australia oo heshiis wada galay maanta, iyo Maraykanka oo Ruushka oo iyaguna dib u bilaabay wada xaajoodkoodii horay isu taagay. Imikana warkii oo dhan. Guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Australia Michelle Bullock ayaa sheegtay in Bankiga Dhexe uu saadaalinayo inuu sicir bararku dib ugu soo laaban doono bartilmaameed u dhexeeya 2 ilaa 3 boqolkiiba ilaa 2028. Bullock ayaa maanta ka jawaabtay su'aalo ay senatarada isla xisaabtanku weydiiyeen kadib markii uu Bankiga Dhexe toddobaadkan kor u qaaday dulsaarka markii ugu horreysay muddo 2 sano ka badan. Heerka dulsaarka ayaa 5.25% la kordhiyey, sidaana ku noqday 3.58%. Bullock ayaa senatarada isla xisaabtanka u sheegtay in madax banaanida Bankiga Dhexe ay muhiim tahay si uu u fuliyo waajibaadkiisa ku aadan shaqo abuurka iyo xakamaynta sicir bararka.
In many ways, the position we're in, although everyone's talking about it quite negatively, it's actually quite positive. The reason we're in this position is because the labour market is still doing really well.
Marka dhinacyo badan laga eego, inkastoo uu qof kastaa si xun uga hadlayo, haddana xaaladda aynu ku jirnaa waa mid wanaagsan. Sababta aynu xaaladdan wacan ugu jiraana waa in suuqa shaqadu si aad ah u wanaagsan yahay oo degan yahay, wuxuuna u degan yahay heerka shaqo la'aanta oo hooseysa, waana war wanaagsan, ayay tiri. Wadahadallo ayaa weli u socda xisbiyada Liberaalka iyo Nationalka ku saabsan sidii dib loogu dhisi lahaa iskaashigooda ama isbahaysigooda, iyadoo oo Senator Jane Hume oo Liberaalka ka tirsanay ay sheegtay in wadahadalladu yihiin kuwa wax ku ool ah islamarkaana weli socda. Senator Hume ayaa mar kale sheegtay taageeradeeda ay u hayso Susan Lee oo waajahaysa suurtagalnimada in hoggaaminta xisbiga laga tuuro kadib doorkeedii ku saabsanaa sida ay Nationalsku uga baxeen coalitionka. Waxaa sidoo kale diiday malaawaalka ah in xisbiga Liberaalku qaadan doono siyaasadaha Nationalka si uu dib ula midoobo isbahaysigooda.
You know, we are always stronger in coalition, but that doesn't necessarily mean that the Liberals need to become anything other than the Liberal Party. We need to stand up for
had iyo jeer waxaanu ku xoog badanahay iskaashiga coalitionka, laakiin taas macnaheedu ma aha in xisbiga Liberaalku isbedelo. Waa inaannu isu taagnaa waxa muhiimka noo ah qiyamka iyo dadka aanu matelno, taasna waa inay qayb ka noqotaa wadahadallada, ayay tiri. Guddoomiyaha heer qaran ee xisbiga Labourka Wayne Swan ayaa xilli uu xisbiga One Nation sii xoogaysanayo ka digay inaanay xisbiyada siyaasadu si isku halayn ah ugu tashan karin taageerayaashooda. Swan oo ah wasiir hore oo maaliyadeeda ayaa sheegay inuu xisbiga One Nation weeqayo taageeradii soo jireenka ahayd ee xisbiga isbahaysiga ee coalitionka. Arrintan ayaa imanaysa kadib natiijadii sahamin la daabacay toddobaadkan oo muujinaysa hoos u dhac ku yimi codadka aasaasiga ah ee xisbiga coalitionka, halka One Nation ay si weyn u kordhisay taageerayaashooda. One Nation ayaa la sheegay inay 4 laab kordhiyeen saamigooda codadka tan iyo doorashadii federaalka ee sanadkii hore, iyadoo oo ka kacday 6.5% una korodhay 6.2% bishii December, taas oo ka sarreysa saamiga codadka aasaasiga ah ee xisbiga coalitionka oo gaaraya 19%.
It's really ripped the heart out of the Liberal and National parties, which shows how vulnerable they are. So political parties have to spend a lot of time in deeply engaging with the community.
Waxay runtii dhaawacday, buu yiri, xisbiyada Liberaalka iyo Nationalka, taas oo muujinaysa sida ay ugu nugul yihiin. Sidaa darteed, xisbiyada siyaasadeed waa inay waqti badan ku bixiyaan in ay si qoto dheer ula falgalaan bulshada, isla markaana ay hubiyaan inay dhisaan saldhig hubannimo ama hubinnimo oo siinaya awood ay kaga badbaadaan caqabadaha noocan oo kale, ayuu yiri. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shakhsiga lagu soo oogay eed ah in uu fuliyey fal argagixiso kadib markii walax qaraxdo uu ku tuuray dad bannaanbaxayay uu fekerkaas ka qaatay waxa loogu yeero fekerka caddaanka xagjirka ah. Boqolaal qof ayaa laga qaxiyey goobtii ay ku bannaanbaxayeen oo ku taala bartamaha magaalada Perth 26-kii Janaayo kadib markii booliisku ay heleen shay qarxi kara. Walaxdaas oo inkasta oo dab lagu dhajiyey aan haddana qarxin ayaa la sheegay in lagu tuuray dadweynihii dabadbaxayay oo gaarayay 2,500 qof oo ka kooban dadka dhulka loogu yimi. Premierka Western Australia Rachel Cook ayaa sheegay in hay-adaha gobolka iyo federaalku ay go'aamiyeen in dhacdadani ay ahayd fal argagixiso, kaasoo noqday kii ugu horreeyey taariikhda gobolka. Commissioner Booliska Western Australia Colonel Blanche ayaa intaa ku daray in ninka oo la sheegay inuu sameynta qarax ka soo eegtay internetka uu ahaa mid keli ahaan iyo iskii soo xagjireeyey. Mid ka mid a dadka ugu caansan dadka dembiyada galaa, Tony Mockbell, ayaa lagu wadaa in la sii daayo kadib markii dacwadoogayaasha gobolka Victoria ay ku dhawaaqeen in la joojiyey dib u cusboonaysiinta dacwadiisii ku saabsanayd dhoofinta daroogada. Mockbell ayaa sannadkii 2012 lagu xukumay xabsi gaadhaya 30 sannadood kadib markii uu qirtay inuu aasaasay shabakad daroogo. Kiiskii ayaa dib loo eegay waaga kadib markii la ogaaday in qareenkiisii Nicola Gobbo ay dhinaca karana surdoorn uga ahayd booliiska. Maxkamad ayaa mar dambe amartay dib u xukumid suurtagal ah oo ku saabsanayd iskudaygii uu ku soo dhoofin lahaa daroogada la yiraahdo MDMA sannadkii 2005. Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa maanta Indonesia kula saxeexan doona heshiis amni oo taariikhi ah madaxweynaha dalka Prabowo Subianto. Taa ayaa ah booqashadii labaad ee uu ra'iisul wasaaruhu ku tago Indonesia intii dib loo soo doortay. Heshiiskan oo loo yaqaano ama loo bixiyey heshiiska amniga wadajirka ah ee Australia iyo Indonesia ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii November ee sanadkeena dhaafay 2025, waxaana muujinaya isbeddel weyn oo ku yimi mowqifkii Indonesia ee ahaa inay dhexdhexaad ka ahaato arrimaha difaaca. Ra'iisul Wasaare Albanese ayaa sheegay inuu heshiiskani bog cusub u furayo xiriirka labada dal, isagoo xusay in hogaamiyayaasha iyo wasiirada labada dhinac ay si dhow uga wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, isla markaana ay si wada jir ah uga tashan doonaan tallaabo kasta oo loo baahdo.
Our mutual security treaty commits our two nations to consult at a leader and ministerial level on security matters together.
Heshiiskeena amniga wadajirka ah waxa uu ku waajibinayaa labadeenna dal in ay si wada jir ah uga tashadaan arrimaha amniga, heer hogaamineed iyo heer wasiirba, isla markaana in si wada jir ah looga tashado arrin kasta oo amni. Tani waa waqti taariikhi ah oo cusub oo ku saabsan iskaashiga Australia iyo Indonesia, ayuu yiri. Maraykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo wadahadalla militari oo heer sare ah kadib wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadalla nabadeed oo saddex goosood ah oo ay la yeesheen Ukraine. Militariga Maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in laga fogaado khaladaad ku salaysan talaabo iyo in laga hortago sii kicinta xiisadda. Labada dal ayaa horey u joojiyey xiriirkii militari ee dhexdooda ahaa wax yar ka hor markii ciidanka Ruushku uu duulaan ku qaaday dalka Ukraine bishii December 2021. Intii ay socdeen wadahadallada saddex goosoodka ah ayay sidoo kale ka wada hadleen isweydaarsi maxaabiis, iyada oo 157 qof oo u dhashay Ukraine la sii daayay maalinkii Khamiista, taas oo qayb ka ah heshiiska la gaaray. Saadaasha hawada ee dalkan Australiana maanta waxay ahayd waa maanta oo Jimcaha ahe, magaalada Perth oo laga filayay qorax iyo 35 degree, Adelaide oo qorax laga filayay iyo heerkulka oo ahaa 33 degree ama lagu qiyaasay sida Melbourne qorax 25, Canberra inta badan qorax 37, Sydney qayb ahaan daruur 31, Brisbane qayb ahaan daruur 31, iyo Darwin oo laga filayay shuux ama 32 degree. Halkii dollar Australiaanahana maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 69 dollarka Mareykanka ah, $1.16 oo dollarka New Zealand ah, eber dhibic 28 euro ah, 2.24 dirhamka Imaaraadka ah, iyo eber dhibic 1 pound ka Ingiriiska ah. Warkii jimcuhuna intaas buu ku dhan yahay. Halka aad naga dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo aanu idinka soo tabinayno istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Warkii Soomaaliya ayaanu dhowaan maqli doonaa. Haddase 5 bilood ka hor waxaa magaalo Victoria ka tirsan lagu dilay 2 askari oo boliis ah, iyada oo mid saddexaadna la dhaawacay. Nin lagu eedeeyey dilitaanka oo magiciisa la yiraahdo Desi Freeman ayaa ilaa hadda lala yahay meeluu jaan iyo cidhib dhigay. Hadda ayaa haddaba dib loo soo cusboonaysiiyey raadin cusub oo ay iska kaashanayaan khubarada Victoria, New South Wales iyo New Zealand. Maxaa ka soo cusboonaaday? Warbixintan ayaa faahfaahinaysa. Baaritaan cusub oo lagu raadinayo Desi Freeman ayaa ka bilaabmay deegaan fog oo ka tirsan gobolka Victoria, waana ninkii hore loogu eedeeyey dilka askar booliis ah. Baarayaasha ayaa hadda aaminsan in aanu Desi Freeman oo 56 jir ah noolayn. Mr. Freeman ayaa lagu eedeeyey in uu dilay 2 askari oo booliis ah kadib markii ay baaritaan sharci ah sanadkii hore ku fuliyeen guri ku yaalay meel baadiye ah oo u dhow magaalada Porponka. Booliiska ayaa hadda xoogga saaraya aagga cusub ee Mount Buffalo National Park oo ah meel kayn ah. Warbixintan oo si wada jir ah noogu soo diyaariyeen Thais Okuzi iyo Angelica Waite ayaa ka warramaysa baadi goobkaas. Baaritaankan cusub ayay booliiska Victoria ku dhaqaaqeen oo ay ku baarayaan Desi Freeman oo lala ah muddo 5 bilood ah. Mr. Freeman ayaa lagu eedeeyey dilka 2 askari iyo dhaawaca mid saddexaad. Subixii Isniinta ee 2 bishan Febraayo ayaa booliis si gaara u tababaranay bilaabeen baadi goobka cusub, iyago oo dib ugu laabtay aag buuraley ah oo aan ka fogeyn goobtii Mr. Freeman lagu eedeeyey inuu rasaas kaga furay booliiska. Baare Adam Tilley ayaa sheegay in dadaalkan cusub uu ka dambeeyo muddo bilaa ah oo ay socdeen baaritaano dhul iyo cirba ah.
We have had both Australia's and New Zealand's best here to conduct extensive searches of the Mount Buffalo area in an attempt to locate Freeman.
Waxaanu haysanaa khubarada ugu fiican Australia iyo New Zealand si ay u baaraan aagga Mount Buffalo. Tani waa raadintii ugu badnayd abid ee Victoria laga sameeyey, waana xeelad ahaan tan ugu weyn ee ka dhacday Australia, ayuu yiri. Hawlgalkan oo 5 maalmood loo qoondeeyey ayaa waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan 100 qof oo ay ku jiraan ciidanka raadinta iyo badbaadinta, kuwa gurmadka degdega ah, kuwa adeegsada diyaaradaha droneska iyo eyda, iyo dad iskood isu diray. baaritaanka ayaa xoog lagu saarayaa dhul ballaciisu yahay qiyaastii kilometer iyo badh laba jibaaran waana dhul ka tirsan aagga Mount Buffalo National Park la yiraahdo ahna dhul horey loo baaray bishii December Baare Tilly waxa uu sheegay in inkastoo saadaasha cimiladu wanaagsan tahay oo haddana baaritaankan cusub yahay mid adag
It is steep, it is thick, dense bush, it's at parts you don't even know where you're stepping, you have to be extremely careful.
Waa buur la korayo oo leh kayn cufan mararka qaarkoodna garan maysid meel aad cagta dhigto waa inaad taxadar badan lahaato laakiin waxaa noo jooga khubarada ugu fiican gobolka badbaadaduna waa u muhiim qof walba ayuu yiri hal xog ama tilmaan oo ka mid ah in ka badan 2,000 oo xogood la ururiyey ayaa hadda iftiin yar bixisay oo hagaysa baarayaasha booliisku waxay xoogga saarayaan wixii dhacay ama dhici karay 2 saacadood ee ka dambeeyay markii ay baaritaan ku fuliyeen guri lala xiriiriyey ninka booliis sarkaal ah oo la oran jiray Divad Hota oo 34 jir ahaa iyo baara sare oo la oran jiray Neil Thompson oo 59 jir ahaa ayaa lagu dilay rasaas baaritaankii guriga kadib aragtidii ugu dambeysay ee eedaysanuhuna waxay ahayd isla maalinka 12:45 subaxnimo isagoo ku sugnaa dhinaca galbeed ee webiga Buckland River. Booliisku waxay xaqiijiyeen nin magaciisa la yiraahdo Jude Wilson oo sheegay inuu maqlay rasaas dhawaaqeed markii ay saacaddu ahayd 12:29 oo duhurka ah.
Cops were going past and I came out of Nana and I heard a bang in the background. It's like, what was that? So I look around, not too sure what it was because
iyadoo ay markaa booliisku deegaanka marayeen ayaanu aniga iyo ayeyday halkan u soo baxnay waxaanan maqlay dhawaaq rasaas markaasaan hareeraha eegay anigoo aan hubin waxa ay ahayd waxay ila dhawaaq ekayd noocyada qoryaha guriga lagu macaamalo ayuu yiri booliiska Victoria waxay hadda aaminsan yihiin inaanu Mr. Freeman deegaankaas ku sugnayn isaga oo nool waxay kala oo sheegeen inay suurtagal tahay inuu meel kale u baxsaday ama ay dad kale meel ku qarinayaan Dr. Vince Hurley oo ku takhasusay dambiyada kana tirsan Macquarie University ayaa sheegay in cufnaanta iyo adkaanta deegaanku aanay u saamaxdeen inuu Mr. Freeman wali halka ku dhuumanayo
He would have been combating with the weather for sure, absolutely hypothermia. Even if he had food or water, the fact that the ADF were down there in the first place,
what if the ADF were getting viability? How many help is he needing a day? qabow daran baa ku dhici lahaa ciidamada difaaca qaranka ayaa halka horay u tagay si ay u qiimeeyaan inta cunto iyo biyo ah ee u baahnaan lahaa maalin walba si uu u noolaado maadaama ay booliska New South Wales keenen ayda meedka raadisana waxa suurtagal ah in uu dhintay ayuu yiri booliska ayaa wali ku adkeysanaya inaanay joojin doonin raadinta ilaa ay helaan Mr. Freeman warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay Tice O'Kuisi iyo Angelica Waite oo ka tirtan SBS intaasayna ku dhantahay. Halkaana waxaa inoogu dhammaaday warbixintii ku saabsanayd raadinta ama baaday goobka Desi Freeman.
SBS Somali waxaad ka heli kartaa raadiyaha online iyo mobaalka telefoonka.
Jimxa wanaagsan mar kale haddana ku soo dhawaada warkii Soomaaliya oo uu wariyahayaga Muqdisho noo jooga noo soo diray.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa guul ka sheegtay dagaal 2 maalmood qaatay oo ka dhacay magaalada Baydhabo kaasi oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Laftagreen. Xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dagaalka uu soo gabagabowey isla markaana la soo afjaray waxaana ay sheegeen in maleeshiyadkii ka soo horjeeday ciidankoodii la soo afjaray kuwa oo ay sheegeen inay hoggaaminayeen saraakiil caan ka ah magaaladaasi wasiirka urfaafinta dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Bilaal oo la hadlayay warbaahinta ku wada shafka dowlad goboleedkaasi ayaa bogaadiyay howlgalka ay ciidankoodu sameeyeen waxana uu xaqiijiyay in laga adkaaday siduu yiri ciidamadii ka soo horjeeday ee muddada 2 maalmood halkaasii kula dagaalamayay dhankiisii wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay inay ogaadeen in dagaalkaasi uu ka dambeeyey wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya isagoona hoosta ka xariiqay in dhacdooyinkii halkaasi ka dhacay loo maxkamadayn doono dadkii ka dambeeyey isagoona sidoo kale mamnuucay in magaalada baydhabo lagu qaato hub sharci daro ihi
lang mas-uul ah ee odoodii federaalka ku tirsan ku shaqeeya eedonka xubna waana miniinkowme walilana wasiirkii arrimoogan ku dambeeyey unoo maraana nidaamka sharci heer ilaalinta dowladda koonfur galbeed yeena wali faraana ilaahay idin shay in dhacdooyinkii inta ka dhihi i dembiyadii inta ku dhihi oo koonfur galbeed ku dhihi sidanka taqsiga badan in la diiwaangeliyo dhacdooyinkaas markii la diiwaangeliyoon iyo nidaamka dowladeed la maraa in xukuumadda federaalkana la lugadaago baarlamaanka federaalkana la lugadaago si arrintaas safi sharciya lankaas sharciga lanka horsheeno oo lanku qaada mas-uuliyadooga suusaadda ka gabidaw intii la xaqaqoobday howlgalkaas ilaah idinshay maxkamadda la seeni doona intii ka dhimatay burcad dhimatiyo intii harta roortay meelo ka dhuumateyna heedo amniga wali faraane in sidanka taqsiga badan sharciga horsheenan la xaqoobado noolal i geeri la kasheeno lamadab wali mamnuuc ah magaaladan baydhabo i guudhaan koonfur galbeed ku mamnuucnay hub sharcadore ah in laka wadado shaqsi hub gaaran weel dhado karo inan jarna shaqsi ciidan gaaran weel dhado karo inan jarna lankii iska dayay in ciidan ama beel nagadoy ama maleeshii nagadoy ama dhaqaale qaabdaban kibiyoy walinku degaane tusaale siig nagatoy tan hata dhiidi tusaale fayle siig nagatoy tan hata dhiidi weliba eedanka nagaan lankaasna wali rajeynaya in sharciga la horsheeno ilaahay idin shay lan allaala lankii hub haysada oo shaqsi shay iska difacaawna dowladda sharci lata sharcigaas in la amaro wasaaraddii amniga diiwaangeliyado ya rajeynayaana ilaahay idin shay walinku degaane dad ka keen oo reer baydhowa ambadan in arrimoogan oo socdo oo maleeshiyaadkan ah iyo kicinta mararka qaar wal injarna in laku dubtoonado lankii la kaaragoo ma tallaabo sharciga waafasan in laku qaado doono hubkaas safaarad ee laka burburiyey wasaaradoogaas oo laaka weeraday wali ogtayna in haaye la hub wasiir in haaye yacni wali laara kore marka hub dowladeedu saas dartie ma nagada doonto wal antidiyan anta laku keri ma nagada doonto wal iskala xisaabtamaawa nagadaas madaxweynaha federaal walin sheegana ra-iisul wasaaraha federaal walin sheegana gadoomiyaha baarlamaanka ee federaalk iyo wali kale in sheegana madaxweynihii tayd shiilankaas laaku dooradayaan sheegan in dadkii ushege ka midlahay ya wali haytay actually hobus walgobadaw in usun gobado
walow aan si dhaba loo xaqiijin karin tirada khasaaraha dagaalka labada maalmood ka dhacay magaaladaasi baydhabo ayaa haddana siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxay siyaabo kala duwan uga hadleen dagaaladaasi iyagoona eedeymo iska soo horjeeda kala jeediyey waa kuwan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada taageersan maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dagaalkaasi ku eedeeyey siyaasiyiin ku jira dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoona nasiib daro ku tilmaamay in xilli abaar darani ay ka jirto gobolka haddana dagaal loogu daro shacabka halkaasi ku dhaqan
arrintan shalay iyo maanta ka dhacday magaalada baydhabo si guud waxaan rabaa inaan ugu tacsiyeeyo dadka meesha ku geeriyooday saa ogsoon tihiin waxaan rabaa in xog badan a ka haysaan waxyaabaha meesha ka dhacay aniga oo senator ah waxaan ka mid ahay saraakiisha meesha ku jiro qaarkood inaan aniga senatarkooda ahay bilooyin iyo maalmo badan aan la fadhiisanay aniga iyo xildhibaanada deegaan ka soo jeedo oo aan dhahnay waxaan wax suurtagalaaya ma aha iyo waxa aad ka shaqaynaysiin wax deegaanka iyo dadka soomaaliyeed anfacaya ma aha ee waxaan joojiya marka waqti ku filan waa la siiyey waqti badan oo aan kala hadalnayna way jireen waa ogsoon tihiin nimanka dhallinyarada ee la qalday ee meeshaas ku jiray ma ahayn dad aan la aqoonin waa ogsoon tihiin soomaalida iyo dadka deegaanka jooga ee koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo waxay ogsoon yihiin wax walba oo meesha ka jiray iyo dadka jooga iyo dadka lacagta siinayay iyo dadka meesha ku soo arooriyey waxaan rabaa si cad inaan idinkugu sheego dowladda federaalka soomaaliya meel ay ugu maqan tahay ma jiro sababtoo ah wasiir ka mid ah xukuumadda gurigiisa ciidanka joogeen boqol ka mid ah maxaa la yihahdaa afartan ku dhowaadeh aa meesha joogtay oo maxaa la yihahdaa gurigii ku jiro ku dagaalamay seenoo dhihi kartaa marka dowladda soomaaliya ani ma ogi dowladda soomaaliya iyadaa raalli ka ahayd iyadaana loo haysta dhibaatada iyo waxa ka dhacay magaalada baydhabo
waxaan rabnaa inaan halkan ka digdo dadka ku faraha kula jiro oo maantay dadkooda iyo deegaankooda ay u yihiin mas-uuliyiin loo igmaday inay dadkooda wax u qabtaan ay yihiin maanta kuwii ugu bedelay inay dhibaateeyaan ladinkama filaynin inaad dhibkaas aad u maleegaysaan dadkiina waana ka xunnahay waana ka soo horjeednaa waana cambaaraynaynaa
in qalalaaso laga abuuro oo dhibaato laga abuuro oo xilli abaaro iyo baahi iyo macluul dadka ay hayso lagu abaabulo oo qarash lagu bixiyo qalalaaso iyo dhimashahooda meeshii noloshooda qarash lagu bixi lahaa dadka dhimashadooda in qarash lagu bixiyo waxaan leenahay dadka ka dambeeyow iimaanka idinka baxay ilaahay baa ka fogaateen xumaan baad ka shaqayseen miraheedana waad gura doontaan qayb ka midana hadda waad gurateen
dhankoodii siyaasiyiinta kasoo horjeeda maamulka koonfur galbeed iyo hogaanka maamulkaasi oo uu ka mid yahay xildhibaan sadiiq cabdulaahi cabdi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa si adag uga hadlay dagaalkaasi ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xildhibaanka oo ka hadlayay dagaalka ayaa cambaareeyey waxaana uu soo bandhigay kaalinta uu sheegay inuu ku leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi cabdulcasiis lafta gareen sidoo kale waxa uu intaa ku diray in waxa ka socda magaaladaasi baydhabo ay qayb ka yihiin tacadiyo uu sheegay in maamulku ka wado magaaladaasi baydhabo ee xarunta gobolka baay siduu hadalka u dhigay
inaan kelmad ka dhahno xaaladda maanta ka taagan magaalada baydhabo koonfur galbeed soomaaliya runtii sida aad la wada socotaan shalay oo taariikhda ahayd bisha 4 February maamulka waqtigiisa dhammaaday ee sida sharci darrada ah ku jooga koonfur galbeed inuu weerar ku qaaday dad shaqsiyaad oo wax isku qabteen runtii waxaa ceeb ah in oo adigoo dowladnimo sheeganaya inaad qof shaqsi aad isqabateen darteeda maarata wixii hub ad ummaddaasi loo haayey oo magaca ummadda ku imaaday in loo adeegsado marka dhibaatadii shalay ka bilaabatay magaalada baydhabo oo xalay dhimasho iyo dhaawacba leh iyo burbur hantiyeed ayaa haddana maanta markii waaga baryey markii lala xiriiriyey maamulkaas inay waxaan joojiyaan ka dhiga adeegeen ilaa saacaddan hadda aan hadlayno oo la joogo 8 oo bisha 5 February ah ayaa weli xabadii ka socotaa oo qaxi ka socda oo dhibaatadii ka socota sida la wada ogsoon yahay maamulka meeshaas ka jira oo muddoba waqti sharci darro ku joogay waxaa hadda maanta annaka aan waxaa naga hadalsiinaya kow ka ah annagoo mas-uuliyad naga saaran meesha siyaasiyiinta u dhashay aan nahay in maanta xaaladda soomaaliya ay ku sugantahay guud ahaan xaalad iska adag oo abaar ah ayaa haddana gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed la wada ogsoon yahay laga dheregsan yahay in yacni ay bilaabatay in meelaha qaarkood loo dhinto gaajo loo dhinto oon loo dhinto oo xoolihii ay meesha ku baaba'aan marka meeshii laga fikirayo subax walbo yacni sidee lagu helaa yacni waraab oo booyada biyo aada loo dhaamiyo la dadaalayo in shalay lagu bilaabo xabad runtii waa nasiib darro waxaana leenahay ha la joojiyo xabaddaas maamulka ha joojiyo qolada kale waaba qolo la weerara laga gardaran yahay maamulka isagaa ku soo gardarooday dadkan awooddii u sheegtay oo awooddaas saddex sano ka horeba sheegtay haddaba ma aba ha qofku marka haduu diido xilligii la doortay yacni doorashiis waqtigiis ku ekaad hadduu diido haddii waa ma garan karno wax lagu fasirayo marka markaasuuba sharciga ka baxay sidaas darteed waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed ha joojiyaan dagaaladan ee meesha ay ka wadaan dadkaas maati waaye yacni ma u adkaysan karaan
dagaalka ka dhacay magaalada baydhabo ayaa yimid kadib markii la sheegay in ciidanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen guri uu leeyahay wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda soomaaliya xasan maxamed xasan eelay halkaasoo la sheegay inay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamaad u tiro badan oo kasoo horjeeda dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed waxaana xiisadan ay kusoo aadaysaa xilli deegaankii ka jirto abaaro aada u daran oo saameyn ku yeeshay dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanadaasi cabdulxafiid cabdisamad wararka SBS magaalada Muqdisho.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga Muqdisho noo jooga Cabdixafiid Cabdicasiis oo inuu akhriyayay warkii Soomaaliya. Qadarkan gaaban ee xayeysiiska soo socda waxa inoogu xigi doona warbixin xiisale oo ku saabsan bacrinta ogxanta ama la yiraahdo IVF. Dad badan ayaa isticmaala si ay ugu sahasho waalidnimo waase muhiim in qofka u baahane uu isa sii aqoon geliyo oo uu ogaado macluumaadka lagama maarmaanka u ah ha moogaanin ama ha ka fogaanin. Jimco wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba, magacaygu waa Cabdinuur Ismaaciil oo barnaamijkan idiinka soo tebinaya stuudiyahayaga idaacadda S B S oo ku yaala magaalada Melbourne. 1978 ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu dhashay cunuga dhalashadiisu ka soo bilaabantay bannaanka makaanka hooyadii Shaybaar ayaa lagu bacriyey ukunta laga soo bilaabo waagaasna waxa ay noqotay bacrinta Shaybaarku ee loo yaqaano IVF mid ay waalid badani ku heleen caruur qof walbana dabcan waxay ku xidhan tahay xaaladihiisa u gaarka ah laakiin waxa loo baahan yahay in wax laga ogaado sida loo sameeyo geeddi socodka la maro xeerarka iyo sharciyada iyo wixii la mid ah inta aan lagu dhaqaaqin warbixintan ayaa noo faahfaahinaysa
in vitro fertilization oo loo soo gaabiyo IVF waxa af Soomaali ahaan lagu macnayn karaa bacrinta ugxanta ee shaybaarka lagu sameeyo waana dariiq ama hab ay dad badan oo Australian ahi u maraan ama ku gaadhaan waalidnimo dadka qaar ka mid ahna IVF waxay ka caawisaa inay ka gudbaan caqabado la xiriira dhalmala'aanta saaminta raadinta iyo helidda IVF-ku wuxuu noqon karaa mid ka kan waayo gobollada kala duwan ee Australia waxaa looga maamulaa siyaabo kala duwan qaybtan Australia Explained waxaana si fudud ugu qeexaynaa waxa aad filan karto marka aad go'aansato inaad bacrinta IVF ku sameysato gudaha Australia
tan iyo markii uu ilmihii ugu horeeyay uu IVF ku dhashay dalka Ingiriiska sanadkii 1978 ayaa waxay dhacdadaasi furtay waji cusub maanta IVF aad ayaa dunida looga isticmaalaa Australiana waxay ka mid tahay wadamada saami ahaan sida ugu badan looga isticmaala IVF-ta Professor Georgina Chambers waa agaasimaha qaybta National Perinatal Epidemiology and Statistics ee jaamacadda University of New South Wales. Waxay sidoo kale kormeera ka tahay diiwaan lagu kaydiyo xogta taranka la caawiyo ee Australia iyo New Zealand oo magaceeda loo soo gaabiyo ANZAD. Kaydkaasi waxa uu diiwaan geliyaa wareeg kasta ama isku day kasta oo bacrinta IVF-ta ah oo laga sameeyo Australia iyo New Zealand.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their license.
Harumaha IVF-ta waxaanu ka helaa warbixin 100% oo ku saabsan wareegyada IVF. Haddaynu soo gudbin waayana kama ay soo baxayaan shuruudaha ku xiran shaqadooda iyo ruqsadooda. Sidaa awgeed waxaanu haynaa xog aad u ballaaran oo aanu ka soo dhirin karno tirakoob iyo cilmi baarisba. Isla markaana aanu ku qorno website-ka yourivfsuccess.com.au si aanu macluumaadka IVF Australia ugu wargelino dadweynaha ayay tiri. Xogta laga soo ururiyo xarumaha IVF waxaa lagu daabacaa website-ka la yiraahdo yourivfsuccess.com.au oo ah website-ka ay maalgeliso dowladda Australia kana madax bannaan xarumaha IVF-ka. Jaamacadda University of New South Wales ayaa xogta ururisa kadibna si fudud oo ay dadweynuhu u fahmi karaan ugu qorta website-ka. Haddaba, maxay dadku ka baran karaan ama ka heli karaan website-kaas? Dadku waxay ka heli karaan website-ka tirakoobka guud ee IVF-ta dalka, waxayna ka heli karaan oo kale macluumaad iyaga ku habboon oo ku salaysan baahidooda gaarka ah. Tusaale, haweenka durba bilaabay IVF waxay ka qiyaasan karaan fursadahooda ah in ay cunug dhalaan. Professor Chambers ayaa sharaxaysa.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis.
Waxay ka helaan xisaabiyo online ah oo qofku ku qori karo xogtiisa, sida da'diisa, da'da lamaanihiisa, haddii uu qabo cudur iyo wixii la mid ah oo dhakhtar ka helay, iyo haddii uu horay u soo maray IVF. Kadibna qofku waxa uu helayaa qiyaas loo talay oo ku saabsan fursadda uu ilmuhu ugu dhalan karo IVF ayay tiri. Website-ku waxa uu sidoo kale muujiyaa heerarka guusha ee dhammaan xarumaha IVF ee Australia.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics we
dadka bacrinta xiseeya waxay website-ka ka raadin karaan magaca xarun ama waxay ku qori karaan postcode-ka xaafadooda si ay u helaan xarunta ugu dhow xarun kastana waxaanu ku soo qornaa heerarkeeda guusha anaga oo barbardhigayna celceliska guud ee IVF ta Australia taasi waxay dadka siisaa fursad ay isku barbardhigaan xarumaha ka hor inta aanay booqanin ayay tiri Petra Whale waa haweene madax ka ah urur la yiraahdo Fertility Society of Australia and New Zealand barataynaa cilmiga bacrinta. Waxayna sheegaysaa in waxa uu qofka u baahan yahay aanu hayno kaliya heerarka guusha bacrinta.
What matters just as much, if not more, is the level of personalised care, the transparency, the scientific rigour and the support services that are available.
Waxaa ugu muhiimsan waa daryeelka shakhsiyadeed, daahfurnaanta, raacidda hab cilmiyeed sax ah ee xarunta iyo adeegyada taageerada ee qofku heli karo. Dadku waa inay ogaadaan inay xaq u leeyihiin in ay su'aalo weydiin karaan xarumaha, tusaale sida ay u daryeelaan macaamiishooda, sida ay u taageeraan lacala waxa ay u shaqeyn waayaan sidii la rabay, iyo sida ay ugu adeegaan kala duwanaanta dhaqan iyo bulsho, ayay tiri. Sideedaba, daaweynta taranka ama bacrintu oo ay ku jirto IVF waa qaali, sidaa darteed dadka badankooda kharashka qayb ahaan ama dhammaantiiba waxaa ka bixin kara caymiskooda caafimaadka. Dadka qaarkoodna oo u qalma waxay kharash celin ka heli karaan Medicare, sidoo kale gobollada Australia qaarkood waxay bixiyaan adeegyo ay dowladdu maal geliso. Waa kuu muhiim markaa in aad la sii tashato dhakhtarkaaga si aad u fahamto taageerada kuu furan eed heli karto. Associate Professor Alex Bolyakov waa khabiir taran oo ka shaqeeya mid ka mid ah adeegyada IVF ee nidaamka caafimaadka dadweynaha ee gobolka Victoria. Waxa uu sheegayaa in IVF aysan ahayn daaweynta keliya ee dhalmala'aanta, isaga oo tusaale u soo qaadanaya adeegyo laga bixiyo isbitaalka Royal Women's Hospital oo ku yaala magaalada Melbourne.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs.
Royal Women's Hospital waxa uu leeyahay adeeg la yiraahdo Public Fertility Service oo aqbala dadka ay dhakhaatiirta qoysku u soo gudbiyaan. Dadku marka ay yimaadaan waxaa la mariyaa baaritaano, waxaana sida caadiga loogu xijiyaa daaweyn ku habboon. Tusaale, waxay haweenka ka caawiyaan inay soo saaraan ogxan in baarinta lagu sameeyo gudaha ilmagaleenka iyo adeegyo IVF, ayuu yiri. Haddii aad doorato IVF-ka lagu sameeyo goobaha dadweynaha ee dowladdu maalgeliso ama kuwa gaarka loo leeyahayba, tallaabooyinka hore badankoodu waa isku mid. Waxaad marka hore keenaysaa waraaq gudbin ah oo uu kuu soo qoray dhakhtarkaagu, kadibna waxaad ka warramaysaa ama ka warbixinaysaa taariikhda caafimaadkaaga, kadibna lagu marinayaa taxane baadhitaan ah.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan.
Booqashada labaad ayaa ah tan ugu muhiimsan, sababtoo ah waqtiga ayaan wada qiimeynaa natiijooyinka ka soo baxa baaritaanada si aan u fahanno dhibaatada jirta. Kadibna waxaanu diyaarinaa qorsheynta daaweynta. Tusaale, qof ayaa laga yaabaa in uu leeyahay fibroids waaweyn ama endometriosis culus, laakiin aanay horey u ogeyn. Markaas waa in la go'aansadaa in marka hore qalliin la sameeyo ama IVF si toos ah loo bilaabo oo layska sugo waxa soo baxa, ayuu yiri. Muddada uu geeddi-socodka baarintu socdana waxaa dadka taageera kooxo takhasus leh. Dr. Weil ayaa sharaxaysa.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help.
Waxaa jira dhakhtarka taranka oo ah qofka ugu horeeya ee bukaanku la kulmo, iyo kalkaaliso taran oo iyaduna ka caawisa fahamka daawooyinka, xirfadle baarinta oo kaxanta ah ayaasna ka shaqeeya shaybaarka, waxaana taageero dhinaca maskaxda ah u qaabilsan la taliye baarin, ayay tiri. Gobollada Australia qaarkood, in qofka baarinta raba lala taliya waa waajib sharci ah, gaar ahaan marka ay geeddi-socodka baarinta ay ka mid tahay IVF iyo ku deeqid shahwo ama ogxan. Waxay sidoo kale la talintu khasab tahay marka haweenay kale caloosheeda la kareysanayo ama lagula heshiinayo. Qiimaha la talintuna waa qayb ka mid ah kharashka ama kharashaadka daaweynta. La talintaasina waa mid ujeedo gaar ah leh. Associate Professor Polyakov ayaa sharaxaya.
It's more counseling us to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to have?
Badanaaba waa la talin ku saabsan waxa dhici kara haddii, tusaale ahaan, lamaane ay samaystaan embryo kadibna ay kala tagaan. Sidee la yeelayaa embryadii? Maxaa jeclaan lahaydeen in la sameeyo? Arrimaha oo kale ayaa lagala taliya, ayuu yiri. Xataa haddii aanay taladu ahayn mid sharci ahaan waajib ah, Dr. Weil waxa ay leedahay la talinta weligaa ha moogaan. waxayna kaa caawisaa in aad fahamto una diyaar garowdo natiijo kasta oo suurtagal ah inta lagu jiro daaweynta ama tan lamaanahaaga.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups.
Taageerada farqi weyn ayay samayn kartaa. Dad badan ayaa ku dhac ka hela talada taliyaha taranka. Waxay sidoo kale ku biiri karaan kooxo istaageera. Muhiimaduna waa in aanu geeddi socodka baarinta noqonin mid uu qofku keligii iskala looxo jiito, ayay tiri. Ogow oo xusuusnow markasta sida ay Dr. Weil ku gabagabaynayso, dhalmala'aantu waa arrin iska caadiya, mana aha wax laga xishoodo.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity, and the right to have a family is a fundamental right.
Waa arrin taabata dhammaan qaybaha bulshada, dhammaan dhaqamada iyo qoomiyadahaba. Xuquuqda qoys samaysashadu waa mid asaasi ah. Qof kasta oo doonaya inuu xaqaas raadsadana waa in la dhiirrigeliyaa lana taageeraa, ayay tiri. Warbixintii Australia Explained ee toddobaadkanna intaasay ku eg tahay. Fadlan ku soo biir oo soo raac Australia Explained si aad u hesho macluumaad iyo talooyin kaa caawinaya la qabsiga noloshaada cusub ee Australia. Haddii aad qabto su'aalo ama aad nagu soo biirin karto wax fikrada ahna, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au.
SBS Somali waxaad ka heli kartaa raadiyaha online iyo mobile telefoonka.
Haddana waxaan idinku soo dhoweynayaa warbixin ku saabsan virus dhible ah oo dad ku dishay dalka India. Dalka India ayaa hadda ka dilaacday, inkastoo horey u jirtay walaac baase laga qabaa in ay xuduudaha ka gudubto iyadoo aan la ogaanin. Warbixintan ayaa faahfaahinaysa laba kiis oo fayraska halista badan ee Nepal la yiraahdo ayaa laga xaqiijiyay gobolka West Bengal ee dalka India, waxaana la karantiilay ugu yaraan 190 qof. Fayrastan dilaacday ayaa wadamo badan oo Aasiya ku yaala ku kaliftay in ay xoojiyaan baaritaanka garoomada diyaaradaha si looga hortago faafitaanka cudurkan, kaas oo aan ilaa hadda loo haynin tallaal ama daaweyn la cadeeyey. Khubaraduna waxay sheegeen in inkastoo ay halista fayrastan sarreyso, dhimashadeeduna sarreyso, ayaan laakiin si fudud ugu kala gudbin dadka. Warbixintan oo ay Angelica Wait oo SBS ka tirsan inoo soo qortay ayaanu ku eegaynaa. Laba kiis oo fayraska halista leh ee Nepal la yiraahdo ayaa laga xaqiijiyay gobolka West Bengal ee dalka India intii ka dambeysay bishii December. Arrintan ayaa cabsi gelisay qaybo ka mid ah Aasiya, iyadoo oo wadamo ay ka mid yihiin Malaysia, Thailand iyo Nepal ay kordhiyeen baaritaanka garoomada diyaaradaha si looga hortago faafitaanka fayraska. Dr. Subarna Goswami oo ka tirsan isbitaalka qaaxada ee magaalada Darjeeling ayaa sheegay in ay hay'adaha Hindiya wadaan raadinta baarista iyo karantiilida dhammaan dadka lala xiriiriyay kiisaskan la xaqiijiyay.
So far, only 2 patients have tested positive. The remaining contacts, around 190 to 200 of them, have been quarantined.
Ilaa hadda, kaliya laba qof ayaa laga helay fayraska. Dadka kale ee laga shakiyay oo qiyaastii 190 ilaa 200 qof waa la karantiilay. Kuwa calaamadaha muujiyeena waa la baaray. Midkoodna lagama helin fayraska marka laga reebo labada bukaan ee la xaqiijiyay, ayuu yiri. Fayraska Nipah waa cudur fayras oo aan sidaas u badnayn. Inta badanna ka soo faafa xayawaan cudurka qaba, gaar ahaan fiidmeerta mirakonosha, kuna faafa dadka. Waxa aanu keeni karaa qandho iyo caabuq ama falcelin maskaxeed. Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay in heerka dhimashada cudurkani uu u dhexeeyo 4-75% inkastoo oo ay ku xiran tahay mugga nidaamka caafimaadka ee goobta laga helay. Dr. Goswami waxa uu sheegay in kiisaska la xaqiijiyay ee Hindiya ay walaac abuureen maadaama aanay fayrastani lahayn tallaal ama daaweyn la cadeeyey.
The Nipah virus infection is very dangerous. There are 3 reasons for this. First, there's no cure for it.
Caabuqa fayraska Nipah waa mid aad halis u ah. Waxaa jira 3 sababood oo halis ka dhigaya. 1. daawo ka haysa ma jirto, hab kale oo loo daaweeyana ma jiro, labo talaal lagaga hortagaa isna ma jiro, iyo saddex heerkeeda dhimashada oo sareeya ayuu yiri. Dr. Sayana Chakraporty oo khabiir ku ah cudurrada faafa kana tirsan isbitaalka Manipal ee magaalada Kolkata ayaa sheegay in ay fayrastani ku faafi karto maskaxda, taasina ay tahay halis weyn.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into
waxay ku bilaabantaa sidii qandho virus oo caadi ah, qandho madax xanuun iyo jir xanuun guud ayay leedahay. Sidoo kale waxay keentaa qufac iyo cuno xanuun. Qufacuna wuxuu u gudbaa xaalado la mid ah tan sanbab caabuqa. Neefsashada ayaa adkaata. Kadib infection-ku si tartiib ah ayuu maskaxda ugu fidaa, waxa uuna yareeyaa dareenka bukaan-socodka. Ugu dambeyntiina bukaanku wuu miyir beelaa, ayuu yiri. Professor Paul Hunter oo ka tirsan Norwich Medical School ayaa sheegay in marka ay fayrastu maskaxda gaadho ay xaaladda caafimaadku si degdeg ah hoos ugu durduriso.
The thing that probably kills most is called encephalitis, which is an infection and a swelling of the brain. And
tan ugu badan ee dadka dhasha waa encephalitis oo ah infection iyo barar maskaxda ku dhaca. Marka ay encephalitis kugu dhacdana aad baad u xanuunsataa, qandho kulul ayaa kugu dhacda iyo madax xanuun ba'an, iftiinkuna wuu dhibaa indhahaaga, ayuu yiri. Inta badan dadka ka bogsada encephalitis si buuxda ayay uga soo kabtaan, laakiin WHO ayaa sheegtay in qiyaastii 20% dadka ka soo bogsada encephalitis ay ku reebto saameyn maskaxeed sida suuxdin iyo isbeddel dabeecadeed. Dalka Malaysia ayaa markii ugu horreysay laga helay fayrastan sannadkii 1999, tan iyo markaasna waxaa sanad walba dhacayay dilaacyo yaryar. Inta badanna waxa ay ka dhacayeen ama ka dilaacayeen dalka Bangladesh, halka Hindiyana ay marmar uun ka soo muuqanayeen. Sida laga soo xigtay isbahaysi la yiraahdo Epidemic Preparedness Innovations, muddadii u dhexaysay 1999 ilaa Disembartii sannadkii ina dhaafay 2025, 750 kiis ayaa la diiwaan geliyey iyo 415 dhimasho. Professor Hunter waxa uu leeyahay inkastoo fayrasku u kala boodi karo laba qof, haddana sidaasoo uguma sahlana, waana sababta laga yaabo inay soo ifbaxyada cudurku u kooban yihiin.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission comes from fairly close contact, typically when you're caring for somebody who's quite ill.
Halista ugu weyn ee faafitaanka qof ilaa qof waxa uu yimaadaa marka aad si dhow ula kulanto qof xanuunsan, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in aanay jirin cadeymo badan oo arrintan lagu salayn karo, ayuu yiri. Horraantii, Nipah waxa ay ku faaftay Malaysia, kiisaska badankoodana waxay ahaayeen dad xiriir toos ah la lahaa xayawaanka doofaarka oo qaba fayrasta, wixii intaa ka soo harana waxa ay saynisyahanadu qabaan in laga qaado nooca fiidmeer ah oo fayras sida ah. WHO waxa ay sheegeen in meesha aad loo tuhunsan yahay in fayrastan laga qaado ay tahay inuu qofku quuto midho, qudaar ama waxyaalaha laga sameeyo oo ay taabatay candhuufta ama kaadida fiidmeertaasi. Professor Hunter waxa uu leeyahay waxaa jira tallaabooyin feejignaan ah oo la qaadi karo.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and drinking food that might be contaminated by fruit bats.
Sida looga digtoonaado bilowga hore oo caabuqu waa in laga fogaado cuntooyinka iyo cabitaanada laga yaabo inay fiidmeer cudurka qabtaa wasakhaysay. Socdaalayaashana waxaa la gudboon inay ka taxadaraan waxa ay cunayaan oo aanay khudaarta cunin ilaa ay diirka ka fiiqaan, hana cabbin caano aan la karinin ama aan la kulaylinin si fayrastu uga dhimato, ayuu yiri. Inkasta oo aan weli la helin tallaal ama daaweyn la ansixiyey, ayaa haddana waxaa socdaad tijaabooyin ah tallaalo cusub oo ay ku jirto mid ay sameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Oxford University oo horay tallaal ugu sameeyey COVID-19. Professor Hunter waxa uu sheegay in inkastoo Nipah uu yahay fayras halis ah oo dhimashadiisu sarreyso ayaan ilaa hadda muuqan inay si fudud ugu kala gudbi karto dadka, taas oo ka dhigan in faafitaankiisa caalamiga ahi uu hadda yar yahay. Si kasta ha ahaatee, muddada dheer ee u dhaxaysa marka uu qofku qaado fayrasta iyo marka ay ku kacdo awgeed ayay adag tahay baa la yidhi in la xakameeyo inay isaga gudubto xuduudaha.
It's about 1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult.
Muddada ay qaadato in calaamaduhu soo ifbaxaan waa 1 ilaa 2 toddobaad, mararka qaarna ka gaaban ama ka dheer. Inta aan ogahayna muddadii ugu dheereed waxay ahayd 4 iyo 5 maalmood, waana sababta ay u adag tahay in lagu xakameeyo eerboorada. Qofku isagoo faarasta qaba oo anugeyn ayuu iskala socon karaa 2 toddobaad, ayuu yidhi. Warbixintan oo ay Angelica Waite oo S B S ka tirsan inoo soo qortayna intaasay ku eg tahay. Hadda waxaa la soo gaaray dhegaystayaalaha waqtigii aynu hawada isku macsalaaman jirnay, waayo barnaamijkiiba gabagaba ah. Tan iyo intaynu halkan dibdamo ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo, nabad iyo caano, iyo ammaano Allah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.